dhegaysiyo soriyo sanaag saymuhu ku horin sinta gaal kacyood sanadku barwaaqa yaa ku seex shabalad weyn samo badan hargaysiyo soriyo sanaag saymuhu ku horin sinta gaal kacyood iyo sanadku barwaaqa
Kugutuma, 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 arosu, bang kugutuma.